Amuye kuchifanikiso 8. Joshua wapamalailile vantu vakwe. Chindi Joshua nakasisya miaka ya kuzyalwa minji, wakabunganya anthu omwe vana va Israeli. Wakabayubulusya zinthu zyonse ziphati zyakabachitira leza, alimwe mbuli kubalwanina leza lwakwe mwini. Joshua wakati mube nguzu. Kamuchenjela lyonse kuthobela majwi aleza alembedwe mu buku lya Mose. Yalo njakathambula kulileza kuti kamubelekela akuthobela buyo leza uyakumugwasha kuzunda masi onse ngomubambene limwi. Alimwi muyakwibweza nyika yonse ya Kenani. Kabela kuti mukathalike kuphayila leza umbi, muyakuphenga kuzwa munyika eyi njaka musomeza leza. Koli eya ino mukwesu, nguni ngoyanda kuthobela. Nova sazima leza lyonse ulatupa zisyomezyo. Leza wakazichita zyonse zyakasyomeza Joshua abana ba Israeli. Wakaphanyika kuba yabo alimwi vakachikonzya kuzunda balwani babo bonse. Mulwani wesu muphati ngu Satani. Kabela tuli jisi musoleli muphati wakazunda Satani. Oyu ngu mwami Jesu Kristu, mwana aleza, tuelede kumutobela alimwi akuthelela majwi akwe. Kuli babo bamuyanda akumutobela leza wakabasyomeza chivaka kujulu kwa mazuba onse. Leza ulazichita zyonse zyasyomeza. Ino noba sazima, sunu tatukonzi kusala kuthobela leza akuthelela majwi a mwana akwe Jesu Kristu.